Trotting, trotting, trotting. Oh, yo, yo, yo. Well, yeah, yeah, yo, yeah.
Jumping on your collar, on your bop. Single up, blue, wanna do it, you're on your bop. Put it in your ass, on your knopper. Biggle and fully jazz, I'm gonna cow, Senegal, you're gonna go at your bop. Nasty, but I'm gonna go back, you're gonna bop. When the fuck you're under door, nangu. Nessun system, educated to bop. Fuck you, call it echo, you're in fay jungle. Elevy, ham, 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 ana la lañu wara jëlé ci jàng ay Molière la misanthrope melni jàng ba xam aaday tuba boy tax ñu civilisé lool di wone ni ba tay dañ ñoo néwa colonisé ba tay amuñu indépendance ndax ñak jom ak pass pass mo tax dañu jàng ma ngi déw ak
rasras.
Hey Albert Caminena, gis na bëgg suñu xam xam di tagatu ci seen charte motax xolob bu ma xju ci nangu existentialisme bu Jean-Paul Sartre bopp legi tuba bangi neub carte bi feñal ne René Descartes discours de la méthode mo ngoro da ci Imam Ghazali bañ nani nasrani dinañ mësa nangu ñu xam philosophe yu melni Al-Tabarani ñi gëmul yalla rër ne ay nit ci lañuy présenter ndax ñu sank mëna dog seen bitch ñu bari ci profil di wowe philosophe lu té ba ñu jël classe ci dof yi wala bok ñun ñoy dof yi xam na ni jamono ay mam ba tayje fu tuba bi wote ñu ne ko nam ngang mu saxal ñu bëpp xéetu ñamu mbam jaarale ko ci loxo ñu melni Senghor waxuma Césaire mouvement nek tud bi wacce wul suñu misère na leer neewuma ci école yi français ak anglais bu ko fa ken jangale wante bëgg na ñu boole ci ñun ak ngeew bi lepp lu ñuy mengal gis na ni ngeenel don na wuy ci bëpp fann bu ñu mayon élève yi tan jang seen langue di nga ne wolof sérène wala polar bi lakku kagu lar bi waratu ñu di lakk philosophie yi baye ko ci ñuy
mëna am kon ñu redd trêve ci bëpp mouvement de grève.
Everything and all the